Mama, 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 la mama è. Mola amenipa sauti nimbie, kuimbia wewe, ai woman of my life, baby mama, nakupa mabawa, fly. Nani ata doubt apinge, suri wako wewe, my material wife, una drama, nende kwa mwingine, why? Chama pensi kina kipime, uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitupa jicha kuwa langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nyole line, lips mafuta na zena shine, kuoza kongara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi fine. Toki toka out, toka nye wine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutako sign. Wendo mama, mama, la mama, wendo mama, 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 la mama, wendo mama, 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 la mama, wendo mama, 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 la mama.
Nikitazama sura yake na muona modo, na yona taswira ya dab, sioni nyodo. Na wona mpapai alafu nakota embe dodo, na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu, ningepata wapi, mwanamke wa kudumu. Ajiunge na wasafi, tusukume gurudumu, na mnajua kasi take ya mambo ya kunywa sumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia, usijali kuhusu mambo ya tango na vibamia. Nichakaze shori, nikanyage zoli, kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usinipandishe mori, na ukinipa nyama na ila kama mnyama pori.
Mama, 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 na mama window.